Le coffre.
Yemana mwana mina tofanya hazard mwema jumba ya idara mana waziri jimla habilu kampaka wavishe dara diploms hae kazi titamuni yo utahonda e wae kamili boli hongu taho yanjenrazini ya rejei na mano makazi nizibara haivu jazambara ngurumilo kimadhara zanongo zilawa ubish ni husingu bahwa japandala yero hongi yonyihara ajotama ni mbadala zanongo zilawa ubish na sifefi yombi nalani shetwani e plasta mwana msheti dopani njojwa kane haza fanye msomo foda honi usunguha magobani ni majihenta umenya mwana amina
Zanongo zilawa ubish
Zanongo zilawa ubish
Zanongo zilawa ubish
Zanongo zilawa
Zanongo zilawa ubish
Zanongo zilawa ubish
Zanongo zilawa ubish
Zanongo zilawa
Mwana mina kodi suja Ungwa na yenu waraha na Hala wa asha go hapulu Jaraha zitongo hahara za Zaraha raba kulizina sa Zakara ye kajizi mtukia Yangala huso ni zimlinda Masikiri harikoli pake Zato kiri ya tunganda ye Uji huza katuri Badi ni wakati Badi madhi habi Uya dungo ni hatibu Hame ye dini ye msorifu Katina shego la sharifu Tiwa dini tiwa dunia Mumlembeza katina jini bu Rumshe komori she washa keshi hisahari malipaya Hauto tetia kunina kulimba josili mtakaya Eka kweli mbebongi yomindu ni hawa si huwa raria Andhabu sha komori hoba diligi zondrabo mpaka wasisi wa aya
Zanongo zilawa ubish
Zanongo zilawa ubish
Zanongo zilawa ubish
Zanongo zilawa
Zanongo zilawa ubish
Zanongo zilawa ubish
Zanongo zilawa ubish
Zanongo zilawa Rihanna sawana Rabia Marimari sawana Maida Ayana Kamura sawana Amina Le Pen sawana Laila